Ila kuna times ya kuremember. Na time ya kuremember ndo takuwa nayo pekee. Bila love kuna mali tunaenda. Show me love and never show anything else. Easy moment nataka zi last forever. Every moment tuko nayo jitole. Kani ulba suta kwa pukila wego. Tafraya jua zaidi kajana kuli rain.
Ridhisha moyo wae. Usiulize why, oh why, oh why. Go in the mix with the best, enjoy. That's all I want.
Enjoy, enjoy.
To feeling more alive. The reason why, oh why, oh why. Go in the mix with the best. That's all I want.
Oh na vile sa wina fly. Vile sa wina fly. Oh na vile sa wina fly. Vile sa wina fly at the same minute. Vile na fly at the same minute.
Macho nayo bado nashindwa kuona. Tukiwari hakuna kitu tutachange. Bila love hakuna mali tunaenda. Show me love I'll never show anything else. Anjara ujionesha unajipenda. Time unayo sikubali kuiwaste. Real umanisha ni kwapo kila weather. Real umanisha ni kwapo kila day.
So ridhisha moyo wae. Usiulize why, oh why, oh why. Go in the mix with the best, enjoy. That's all I want.
Enjoy, enjoy.
To feeling more alive. The reason why, oh why, oh why. Go in the mix with the best. That's all I want.
Oh no, vile sa wina fly. Vile sa wina fly. Oh no, vile sa wina fly. Vile sa wina fly, ata siya mini, mini. Vile ina fly, ata siya mini, mini. Ona vile sa wina fly. Vile sa wina fly. Ona vile sa wina fly. Vile sa wina fly, ata siya mini, mini. Vile ina fly, ata siya mini, mini.